Yagala litumibwa mwana wange Emilina tuchimukolere Ategere nditumwagala Yatukoledde bingi tumwebaze Okuva kukuzalisa Okutuuka ne kuzina engoye zasaweereza Ndowooza ekirabo Emilina kyemmuwa Kimbuze Kimvudde nsalawo okuddira erinnya lye Sabia judo kwedo waza Emilina lumu walibao Wali joku tucharira Agenda kuchimanya tutumwagala Atukole na binche bidala Wali ulira omwana tumutumye erinnya lye Twefunire Emilina twafuna omuntu Owokutuyambanga Ebyaka bwebyo kusimba ennyiriri Binabanga byakufuma Mtu wampisa mtu wakisanyo Nsazeo omwana wange Atumiwe Emilina Wabe Emilina onore Emilina wensambia Emilina onore Emilina wensambia yaka Emilina wajangawo Sama wetale nyo mwejagire Emilina alivasewe Kajiri techimo kolaba mwanawe Chaliba sanse awakachidye Akavaka liboko sise Obaka nyama omwa Kasika sikanya Asana sika sikanye Alevulie chiliwo Tomumba Oyo mutwala nga manyira zetala Nawandi batenga wandika Mwana wangu